Hi Raz FM. Kuspa competition, yeah, my disaster story. It was a Christmas. I kumbula mas ngeke ngaze tu. Bekupheka ukudla okuningi ku Christmas yabo. So, lento ukuthi ngizogcina ngeshibo and all that, amajeli nani nani alapha phansi and all that. Sathi ngithi ngiyapheka ke. We had la mabhodo lawa egama lawa lawa durayo manje aphuma ngabo 4 but ayadura manje. But lelo bhodo lelo bese seline isibambo sakhona bese singasekho right. Okay, we sapheka ke sapheka konke ukudla amajeli already and what not. Sikhase shibo manje. The main thing stewing beef phela sisters uphekile and all that. Sathi ngithi ngiyasusa esitofini isibambo savele sa give up isibambo sekuphakelwa sekuphakeliwe everything else sekuthathwe isishibo kuphakelwa isishibo ngo Christmas cabanga ha sawaki isibambo sa give up isibambo saqhamuka phela kanjalo ngesishibo sethu salala sidle amaveji ne-rice, ne-gravy, sancinga nangejele, besomisa njalo. Because ishibo, ibhodo decided ukuthi lona andizi, lancamuka isibambo. So yeah, that's my story, uzindlweni amalolo.